Nakupenda, 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 ah. Nakupenda, 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 ah. Nakupenda Regina, nakupenda Regina, nakupenda Regina, nakupenda Regina. Ulivonga, ulivotoka, kila mtu wanadata. Umbo lako, uzuri wako, ndiyo ninalivutia. Ulivonga, ulivotoka, kila mtu wanadata. Umbo lako, uzuri wako, ndiyo ninalivutia. Regina, 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 kila kitu kwako inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako, nianze kukuita baby darling. Regina, kila kitu kwako inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako, nianze kukuita baby darling. Baby, baby darling, nianze kukuita baby darling. Baby, baby darling, nianze kukuita baby darling. Uzuri wako inameta, siamini kukuacha. Nitakufuata kila unaenda, unikubali niwe wako hata. Uzuri wako inameta, siamini kukuacha. Nitakufuata kila unaenda, unikubali niwe wako hata. Unikubali, unikubali, unikubali niwe wako hata. Unikubali, unikubali, unikubali niwe wako hata. Regina, 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 kila kitu kwako inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako, nianze kukuita baby darling. Regina, kila kitu kwako inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako, nianze kukuita baby darling. Regina, 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 Regina. Hey, niambie kama mimi sifai, ama nilikukosea dunia. Nijulishe kama mimi sipiti, labda mimi sura mbaya dunia. Niambie kama mimi sifai, ama nilikukosea dunia. Nijulishe kama mimi sifiti, labda mimi sura mbaya dunia. Niambie, nisikilie. Regina, 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 Regina. Hey, niambie kama mimi sifai, ama nilikukosea dunia. Nijulishe kama mimi sifiti, labda mimi sura mbaya dunia. Niambie kama mimi sifai, ama nilikukosea dunia. Nijulishe kama mimi sifiti, labda mimi sura mbaya dunia. Niambie, nisikilie. Nitulie, usikie. Niambie, nisikilie. Nitulie, usikie. Regina, 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 kila kitu kwako inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako, nianze kukuita baby darling. Regina, kila kitu kwako inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako, nianze kukuita baby darling. Baby, baby darling, nianze kukuita baby darling. Baby, baby darling, nianze kukuita baby darling. Edina, 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 Edina. Ningejua kama mimi nafa, lakini moyo wako kila siku nifa. Ningejua kama mimi nafa, lakini moyo wako kila siku nifa. Nieleze kila kitu nafa, najua binadamu kila siku sifa. Unanga, na tena nafa, najua kukupenda ndiyo mimi nafa. Ningejua kama mimi nafa, lakini moyo wako kila siku nifa. Nieleze kila kitu nafa, najua binadamu kila siku sifa. Nieleze kila kitu nafa, najua binadamu kila siku sifa. Edina, 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 Edina. Edina kila kitu kwako, inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako, nianze kukuita baby darling. Edina kila kitu kwako, inanibamba kila niendapo. Nikubali niwe wako.